Kuma kinge ni chichwinja Ami tungo nga tungo kumulpumi Easy hey, that you recall Tito Nature
Lyrical
Sisi kuwe kipeka Adaru hol kumal me fufu Ami tipek ankena Adaru hol kumal me raon
Ami tameka
Yeah, hey Ano gira hol kimame mwana mwana
Wakepe anikana
Ana no gira hol kimame mwana mwana
Wengine wanafariki juu ya mapenzi Tano beto bima Imituanda beda chel mikindi Nina marana Chagula ngata Nina marana Ana meto bedo kuni Kuona Ala kuwanga ingea Nati mokupe Kuona Ewe kimali kwa Mumitu bedo kuni gina marana Kuanke magira pe baby Na meto bedo kuni Kuona
Fashion,
Kim
Esmo,
easy
delivery
card.
DJ OP David, Pro 256.